Minisitule mbizo ebyenjigiriza ebyamatendekero aga waggulu ekitiibwa Dr. John Kizzesto Muyingo abudde bannayuganda bitundu gavumenti gyezimbye amasomero amagya aga siniya agayitibwa Newstead Secondary Schools nti beenyigire mu kugalabirira obulungi n'okutangira obubbi obuyinza okubalukawo. Minisita Muyingo agambye nti kaweefube gavumenti gweriko kwekuteeka essomero lya siniya mu buli ggombolola n'essomero lya primary mu buli muluka, kyokka nti ebintu ebiteekebwamu nga kompyuta n'ebyo ebikozesebwa mu masomero ga sayansi bakizudde nti bizze bibbibwa nga kizza amasomero ago emabega. Agambye nti ebyamaguzi bino biba bisaasaanyiziddwako obutitibe bw'ensimbi nga n'ekituubirwa kyakutumbula byanjigiriza. Bino abyogedde aggulawo essomero lya siniya erya gavumenti epya erya Bumaanya Seed Secondary School mu ggombolola y'e Bumaanya mu disitulikiti y'e Kaliro mu Busoga nga limazeewo obuwumbi 2.25 kyokka nti kitegeezekese nti kompyuta zonna 20 empya gavumenti z'ebadde etaddemu zabbiddwa nga terinaba na kuggulwawo. Bw'atyo Oweekitiibwa Muyingo agambye nti embeera y'emu yaliko ne mu masomero okuli erya Luwuube Seed Secondary School mu disitulikiti y'e Luweero, Wamatovu Seed Secondary School mu ggombolola y'e Kiringente mu disitulikiti y'e Mpigi, kwe kusaba abazadde bafeeyo bateekemu omutima ogulumirwa amasomero gaabwe kubanga ekigendererwa kya gavumenti kya kutumbula byanjigiriza.
Ababbi ba computers bangandi bava wano baana bammwe mubamanyi tibaguli mubamanyi musirise nkale kukali polisi kekola ogwayo nika tukye tukoze tukena kuda mubaga vila kompila simu namba bali abatayiri bagayavu abatwale chidwe cha government ngechi kuru nifugendo kuda mugaba tukoze tukanya ni factory jendo kusupplying ngabujisa kubote ndi kalu vilira okujogerera baina kantu kubagendo kusamu inga tuja kwangu wajitunda wade kispea wayo.
Gavumenti yaita Ministry of Nanzi wa kubyanjigiriza n'emizannyo yezimbye amasomero ga siniya amagya agayitibwa Seed Schools kawerera ddala 2059 n'amalala gakyazimbibwa nga mwe muli n'amasomero g'obwannannyini agamu egakwatiddeko ng'egagabira ebitabo n'ebirala ebyeyambisibwa mu kusoma. Ku nsonga y'olumula oluwanvu olutandise Oweekitiibwa Muyingo ajjukizza abazadde obuvunaanyizibwa bwabwe obw'okuuma abaana.
Tugenda mu luwummula abaana bano bansanyudde nnyo balina ebitone ate bagenda kubeera bagagga nnyo ona abaana we bali abaana bagenda mu luwummula abazadde njagala muteeketeeke temugenda okukola n'abaana mu luwummula.
Akulira essomero lya Bumaanya Seed Secondary School Mukasa Ronald yeebazizza gavumenti olw'okubakwatirako mu kutumbula ebyenjigiriza mu kitundu ekyo.